Strike on the beat.
Nagechisa. Micro City. She's a girl next door. I don't know what to do. Hey, look into my eyes. Baby, can't you see that I'm yours? They can't play a ludo. Nyenyemu na o nyenyemu ye. Obulungi bosana mukaga. Seven sibya mukudaga. Sasila oyite yongabeko ensonga zino tuzikoleko nzikilizenze kukwateko neiba lwaki toyinakisa bulira okula omutima ne gwe lwaki tonengela buli lwensembeera gwe newe neiba lwaki toyinakisa bulira okula omutima ne gwe lwaki tonengela buli lwensembeera gwe newe Nenda kulope we dirisa Tonsibya mfesa Enjale no mama so gendisa Kuluachi toina chisa Ye wakulila waje bata inambisa Zenondeka wolu moja kwa jusa Kondaba wolu na kunjalo miusa Tukube dance ndonge jaku kesa Kukulide sema tove kumapesa Tutambule kuspiti ngabo sereza Zenkusubeza toja kwa jusa Temulirwa nabo yimba ngabwe nyimba leba mulirwa nabalala chivazanyo satera utambula ngabwe tambula tubela tube gombesa neiba lwaki toyina chisa bulira okula omutima ne gwe lwaki tonengela buli lwensembeera gwe newe neiba lwaki toyina chisa bulira okula omutima ne gwe lwaki tonengela buli lwensembeera gwe newe mulirwana ekiro nkulota mukiloto sagala kuzukuka jenazagwa kinawe nagwa n'ekigonga nfuba nkusange bakoco ngamba nawe ofunira wamukunumya nawe mulirwana onkabya mulirwana ondaza mulirwana onkabya nenga lwaki onkabya Ngaye gwegwe bantondela kongano kotogela sija kutya kwatula tineibo yakanga enjuba neiba lwaki toyina kisa bulira okula omutima ne gwe lwaki tonengela buli lwensembeera gwe newe neiba lwaki toyina kisa bulira okula omutima ne gwe lwaki tonengela buli lwensembeera gwe newe Lwaki toyina kisa, lwaki tonengela, lwaki toyina kisa, buli lwensembeera gwe newe Bakoco ngamba nawe, ofunira wamukunumya nawe gwe, bakoco ngamba nawe.